Unit 3.
Familia.
The family. Dialogue 1, Unit 3. Listen to the conversation between Ibrahim, Miriamu and Subira, and then answer the questions that follow. Listen to the dialogue at least twice and consider the question, who in this conversation is married?
Je, umeolewa?
Ndiyo, nimeolewa.
Je, mna watoto?
Ndiyo, tuna watoto watatu. Wote ni wavulana. Na wewe bwana, umeshaoa?
Ndiyo, nimeoa. Lakini mimi na mke wangu tumetengana.
Pole bwana.
Asante. Labda tutaweza kurudiana. Mimi sitaki kutoa talaka.
Ibrahim then turns his attention towards the other person in this small group, a young woman called Subira.
Eti bibi Subira, umeshaolewa?
La, bado sijaolewa bwana, lakini nina mchumba, anaitwa Yusufu. Ninataka kuolewa baada ya kumaliza masomo yangu.
Je, mnategemea kuoana lini?
Familia zetu wameshafanya mipango yote ya harusi. Kwa hiyo tunategemea kufunga ndoa mwishoni mwa mwaka huu, inshallah.